Zabijaj.
We don't sleep. Yes, we don't sleep. Najika bidi kwako for good, for love. Toto msupsu, toto shepshe. Nani kiwa nawe, we don't sleep. Yes, we don't sleep. Unanipa mapenzi tu, aunipi mastresi. Unapopinda mkongo, nabaki hoi goi goi. Ukiwaka ukiwa hai, kachazima fagisheli. Sizungu mse mapenzi, yalio ni umisa. Sizungu mse mapenzi, yalio ni pendeza. I don't wanna be a falling soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. I don't wanna be a falling soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. Vigauni vipofobi unanipeleka witch witch. Yani miss miss umekwenda HH. Nani kiwa nawe, we don't sleep. Yes, we don't sleep. Unanipa mapenzi tu, haunipi mastresi. Unanenesha moyo bila leseni, haunifichi kwamba kuna benzini. Unanipenda kama malaika aliyepewa kazi ya kunilinda. I don't wanna be a falling soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. I don't wanna be a falling soldier. I wanna be a sweet, sweet lover.
I don't wanna.